Collins Njovu na jira yake.
Jira yake.
Dada
Group.
Wane Sanji mwana wa kwitu pulikan. Bukumba kuniwisha but wakuwa pa vrimba. Niriko pa vrum vrum.
Exclusive from Afrofy.com.
Just turn it up a little bit.
Madarito yanga ya lubwera. Madarito yanga ya lubwera. Fulanga ukumba nawe pwera. Fulanga ukumba nawe pwera. Fiumanga piripo ni kumwera. Fiumanga piripo ni kumwera. So ngatafika ni chimwera. So ngatafika ni chimwera. Nimilile, pano nimilile. Iwa munyina, osa musula munyina. Umumumila, vene ni wana mumila. Kulije anga chinje wiki kuipanga month end. Olo kufola, starta to fall up a month end. Pala naza skati tuwa ndishini pa weekend. Nazo shine ila vyuma vyane vya pa month end. Nalanga kumwamba niona wakanitiwa mapalo. Navala gogo, agogo aona monga nipalo. Ukumiko deka, mtu wane ichi ichi ni chalo. Navala gogo, agogo arojera ini paro. Hey, haso ni haso, mtu wango sanso koneza. Olo chui na mcheka leza, nikamba chendi cheka leza. Paso puzanso koneza. Ni big fish, tinareko flying atuka penda. Ise ni last, siti mapenda na mpeta. Ukamba chani wecheta. Mukalezi ingati ni mazi, nilakule acheta. Ninazi onera neka, nishindeke yuluteka. Jota ni wanu na faka, na topu ya blue kumamba. Uyo ya vichi, ukamba chani, uyo ya vichi mukamba. Ukumba vichi, ukumba gaga ya ngumba. Dad, dad.
Turn up music Africa.
Dad, dad. Dad. Madarito yanga ya lubwera. Madarito yanga ya lubwera. Fulanga ukumba nawe pwera. Fulanga ukumba nawe pwera. Fiumanga viripo ni kumwera. Fiumanga viripo ni kumwera. So ngatafika ni chimwera. So ngatafika ni chimwera.
Blessings on blessings on blessings. Me blessed, no man shall kiss me. Look away, these girls wanna kiss me. They want to do me, they gon' kill me. Chimwela ngani mpepo itifuzilila. Tiga fika bama ziva ifechimalila. Natenga pona imauzi na zivalila. Kuseni nilipene mwine na zinkalila. Nipase short ta, nifuno nyaya. Nambela mpepo, nifuno kawa. Awa nabo chikwela, yawa. Atipali competition wala. Me a boss, yeah. Started with boss, yeah. Now it's Gemma, yeah. And every year is my year. Me a boss, yeah. Started with boss, yeah. Now it's Gemma, yeah. And every year is my year.
Madarito yanga ya lubwera. Madarito yanga ya lubwera. Fulanga ukumba nawe pwera. Fulanga ukumba nawe pwera. Fiumanga viripo ni kumwera. Fiumanga viripo ni kumwera. So ngatafika ni chimwera. So ngatafika ni chimwera. Madarito yanga ya lubwera. Madarito yanga ya lubwera. Fulanga ukumba nawe pwera. Fulanga ukumba nawe pwera. Fiumanga viripo ni kumwera. Fiumanga viripo ni kumwera. So ngatafika ni chimwera. So ngatafika ni chimwera.